Shut them now.
Come on.
Yeah. Fresh. Hip hop Messiah. Budi ya muleke sanga ndegea. Wapumba kutemba dia. Dion Beats. Kanji tule konga kalia. Naziba chika katia sawa nziba jeko Marinye ya majate mwana mwale medeko Katonda mwuguru ya nize na mkumilako Ngaraba ipopu mutandise musa njilako Naba watiza kumugengule nenziba tekako Na yate mwane vyo nonga mwavifudeko Punya musungu warapa mwana mwedeko Yeah, warapa mwedeko I'm who I am. Yeah, I'm who I am. The unexpected in accident. Two soldiers and hip hop performance. Mafunya kusanywa nti mbade silent. Makuta musigiri ndi heaven is sent. Gravita tebe na kutuma sibi okola. Na kutuma hip hop na yate waga guokola. Mwana dayotu nde scrap. Mwana toli na future murapu. Bokuba raga duka hip hop. Wafi boy nzali koku topu. Bonda wasala speedy ngati seku hump. Hip hop weba dini mumpiche popu. Zafuga kaza nyongola ya Trumpu. Bambia sini muluzi nze hopu. Warapa mwenamu kilasi sawa za purepu. Sigade kumapu nzawa singa haipu. Mbasude muturapu nze mbozi kusukupu. Modi ya siripa zarawa nkuwa sirapu. Luga fulo nze pampu. Hip hop waba na badongo tariko sitampu. Karakata kurukutu kutakatakatakatakato. Agenti wa makolele ya kerowe mutieni. Lokulu kutabiche vitariko pulani. Jagala kusindika maja kuchalo che Sudan. Tankumike konga haji nga mazoso makurani. Yo, no kamenyo gemu ya musukako. Hip hop ya gane vizigo vya riko. Waluono fefa siba ye kubie miti. Hip hop goku watariko pamiti. Simolo pampa shoti ne muhariti. Ye kwese mpulanke tanti ntuse woku saiti. Yes, I want to manyadala who is you. Fools never argue with fellow fools. My speak is out space like E.G. Come watch me all day like a TV. Yo, fuck fake niggas, fuck fake fam. Fuck fake niggas, fuck fake fam. Suspect lays bandits. The unbeat bandits. Come on, you got bandits. Fire. Get in beside ya. Suspect laser. Most wanted in a phaser. Ya, na ya teka no teka lekeka. Fiki wapu za zichuma nga guanika. Murapo litopia yo zamunga yo zengo ye. Na ya teno ya nika munkua.